Lele. Wako nukta sijenge na kutoka moyo wangu mkweche mami sana ogopa kanaota kabisa kanaota vipi nibaeleze dodo nimeokota napenda sana wene nita zero
jenunga
inukainama doto ni San Siro
kwararunga
unyama unyama wakase mendio
jenunga
cheza mama nitapiga ndio uzeze
uzeze
mama mbaka nyuzizi naongea
uzeze
mama
uzeze
uzeze mama mbaka nyuzizi naongea
uzeze
mama ole. Mascara, miere pumnara, zangu ishara, kichwa kichwa lengia Kila idara, fiti mara, mama kara, meshwiti my dear
Meshwiti yoyo
Napenda sana, wana nita zero
Jeri nunda
Inuka inama, doto ni San Siro
Kwararunga
Unyama unyama, baka seme dio
Jei nunda
Cheza mama, nitapiga ndio
Zeze
Zeze Mama, mbaka nyuzizi naonge
Zeze
ah. Zeze
Zeze
ah. Mbaka nyuzizi naonge
Zeze
Mama, ole